Industry Music.
Nilipost juu ya shit ya Coca-Cola, wakasema nina cup sina hoja. Wacha ni jinai, si life wanga hora. Kuna times uko up na kuna times uko down. Main focus usi mind, stay focused on the grind. Shida zangu huta like, boss moves ndio na like. Super peng na ni wife on top kama sili ya kibandaski. Paper round ndio na zaski. Full blast kwenye piran kiwa maji. Miss calls za warazi ndio sitaki. Michaji ana go through deep shit. Ali fall hana dreams, ana wife, ana kids. Na family limdeed, jali marikata young age. Hii life wanga tricky. Leo juu kesho chini, napenda hiyo mini. Una itoka nini, I hope siyo pick. Ni ushai sleep kwa gundu. Wanga tricky. 9 to 5 kama silver kwa shingo. 9 to 5 niko busy kama signal. Woki wa bedu kimwaga mate kwa pilo. Hii ndio life nilikuwa na dream of. Kupeleka dream of your dreams on a date. Tuko different levels. Nikusko ndani ya rim. I'm so sick kama niyo ni single. Mini bazo sipendi hizo. Na ukijaribu kuleta tu hizo. Kwenye rima ni mayut kama mia. Tuko fully gear na mmoja wao ni waria. Form ni kupachiki. Mbogi jinga ikire tunapachiki. Atimwere kwenye chuom ni kupachiki. Kange salingora mama alipachiki. Kwenye pira na afinya ni kipachiki. Tulimtanzua akapachiki. Pachiki pachiki. Pachiki pachiki. Feel the line nikispeed kwa mic. Hizi highlights zinaweza kuteach kwa life. Hakunanga beshte unaweza trust na your wife. Wamekwama snakes wana hiss kila time. Ati bro I got your back, kumbe ni doggy style. Na your wife na kipata ball ati ham die. Blessings on blessings on blessings. Blessings on blessings on blessings. Usiwai taka pupa ya kuwa famous in life. Wengi wana suffer in life, no need to lie. Wake up na ni facts. Wake up na ni facts. Hii ndio definition ya kufanya kitu una like. Bila give a fuck jia watu wana life. Jia watu wana life. Form ni kupachiki. Mbogi jinga ikire tunapachiki. Atimwere kwenye chuom ni kupachiki. Kange salingora mama alipachiki. Kwenye pira na afinya ni kipachiki. Tulimtanzua akapachiki. Pachiki pachiki. Pachiki pachiki. Form ni kupachiki. Mbogi jinga ikire tunapachiki. Atimwere kwenye chuom ni kupachiki. Kange salingora mama alipachiki. Kwenye pira na afinya ni kipachiki. Tulimtanzua akapachiki. Pachiki pachiki. Pachiki pachiki.
Nigerimix.com.